nzi ko Yesu azaza kandi akaba yagereje ubu se koko nditeguye uko bikwiriye mutima wanjye we reka kurangaza n'iby'isi tumira Yesu uwo ugiye kugaruka
ari hafi cyane umwo mugiye kuzaho nagiye gisigaye w'imanda yumve hose ahirwa biteguye abatazatungurwa abameshe imyambaro yabo mu maraso ye Yesu ari hafi cyane umwo mugiye kuzaho nagiye gisigaye w'imanda yumve hose ahirwa biteguye abatazatungurwa abameshe imyambaro yabo mu maraso ye Yesu
igihe byavugiwe benshi byanabarambiye hashize iminsi bitubwirwa bisa nk'ibyatinze ariko umva we bisa nk'utamutekereza ni mwiza sida azatungura benshi
ari hafi cyane umwo mugiye kuza nagiye gisigaye w'imanda yumve hose ahirwa biteguye abatazatungurwa abameshe imyambaro yabo mu maraso ye Yesu ari hafi cyane umwo mugiye kuza nagiye gisigaye w'imanda yumve hose ahirwa biteguye abatazatungurwa abameshe imyambaro yabo mu maraso ye Yesu
nangira umutima sigaho witerenza hariho byinshi byerekana koko kwagiye kuza ibyahanuwe icyo utareba nshuti n'iki cyova mu by'isi igihe kikiriho
ari hafi cyane umwo mugiye kuza nagiye gisigaye w'imanda yumve hose ahirwa biteguye abatazatungurwa abameshe imyambaro yabo mu maraso ye Yesu ari hafi cyane umwo mugiye kuza nagiye gisigaye w'imanda yumve hose ahirwa biteguye abatazatungurwa abameshe imyambaro yabo mu maraso ye Yesu ari hafi cyane umwo mugiye kuza nagiye gisigaye w'imanda yumve hose ahirwa biteguye abatazatungurwa abameshe imyambaro yabo mu maraso ye Yesu.